Lawi woko mela liense Fulundi udindo kwa liense Kupanga chuma tosefe Toseti tenge mbali ziteke Ama lawi takwiri za nadikola tulitutuke Moko mela tose Wina hasa tsalire Tendo ya mbena Aliense hapa gena Wachuma chukwa nilwa Malawi 26 degrees. Are you ready? Yamena Aliese hapa gena Kalangozo gini wira Malawi 26 degrees. Mafactory hapa mamba Makampa no panga zintu zapa mamba Zika zokunda tiko lao Zokunda nchito zao Zotukula tiko lao Malawo kala ni matao ni mizinda ni malo wokopa alendo Miseo magetsu sopopa mat Zalamia sopo salelo Hato kwira nchito mboma Alunta Zose zapa mamba zeyamba Mkulota mboma Yamena Aliese hapa nena Wachuma chokwa nira Malawi 26 degrees. Are you ready? Yamena Aliese hapa nena Kalango sabili wira Malawi 26 degrees. Yeah. Malawi wakala ndi utogoleli wakadahulo Mabungwe wone teta antu wakutata lamulo Aliese kuyika zanja panchito za chitukuko Chilenge dwe chisamalika Zote kakuma Yamena yeah. Aliese hapa ngena Wachuma chokwa nira Malawi 26 degrees. Are you ready? Yamena yeah. Aliese hapa ngena Kalango sabili wira Malawi 26 degrees. Are you ready? Yamena Aliese hapa ngena Wachuma chokwa nira Malawi 26 degrees. Are you ready? Yamena yeah. Aliese hapa ngena Kalango sabili wira